ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ሙምጭ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኤለማርያም ደሳለኝ ውጣተከለይሳ ዋሬቦዳ መሰራ ሞቱማ ኢትዮጵያ ከስተት ተተጋዘጠ ሶታፍ ኢብሰከን ነኒቱራን ከነላልች ሱዳን ገባ ሰመለስካቸው አማህርጌ ያለነቱ ዴስ
አንጎን ለሜን ቀብጢሌ ረትማሪ አታን ካንላሌን ገባብሰኒ ከዱበታ ዮተው ፕሬዝዳንት ኦባማን ሀሪሮ ቢይሳኒ ኢትዮጵያ ወጅን ቀብዱ ወጎቲ ዲበቶ ኮጫላ ከለኮብሲ ሰተውይብሰኒ ሀሪሮን ዲፕሎማሱማ ካናን ሀር ሞቱሞን ለሜን ወልብረጣ አበነ ወሊገላን ጀባ ታኔ ጅራጀደኒ ዱበታን ሚሶማፍ ጉዲነ ወሊገላፊ እትፉፊንሰ ቀቡ አከሱመስ ነገኛ ቢፈ ሁንዳው ከሳ ቀቡ ምርከኔሱፍ ቡልቺሰ ጋሪን በርባችሳ ደጀዱ ማሪሙ ምቻ ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወሊን ገገሲነስ ኢፈገላዳ ጀቹዳን ፕሬዝዳንት ኦባማን ዱበተኒ ኢትዮጵያ ከሰት ጉድነ ትፉፊንሰ ቀቡ አተሚጣካርገም ዱበነ ረጀዱ
Continued growth in Ethiopia depends on the free flow of information and open exchanges of ideas. I believe that when all voices are being heard, when people know that they're included in the political process,
gudin Ethiopia tifufunsa kamurtefamu odefanno walabate debiu yodande akasmas yade wanjiran ifatti waljijirun yojirateda sagalen hunduma dagame ummani demse siyasa keso jirachu sa yerobeku biyi calat jabdu calat milkoftu tate calat toji umani ojjechun gutamti jedenamana kana Ethiopian bulchi sagari gaddabudaf mirga dalanama bilisumma bura kabajun demokrasi jajjabe suftarkan fudachu qabdurati mariyanne jirra
kunimmojeru president obama wanti mariannu gadifageñ argacha akkaademu tora ratti bobbanu dajedani sababi sasero dubbatan
because we strongly believe in Ethiopia's promise and its people.
Sababi insas wada Ethiopia fumata shet jebesine wana mannufi.
Hogganonni lamen haasawa gababa ergadagessani bod gazetessonni carra argatan gafidiessanif dabalatanif sekennaniru. Gafileediatan keessa jarmeota shororka United States-if ertra keessa jiran qabsofarra shororkeessumma Ethiopian gaggeessa jiru danqajiru. kanaf jecha tora kana United States attamitti Ethiopia gargaru dandes kajedu ture President Obama debin kennan ifature imammanni biyasani shororke summa esatti yu nimorma kajedu ittifufanis motumman Ethiopia dabalate motummonni kamiyu kankara demokratawa filataman humnan kuffisuf kayalan gare kamiyu imammanni kenya nimorma jedani garele Ethiopia kesa sosu an kanila lengaru akajed
I know that there are certain groups that have been active in Ethiopia that from the Ethiopian government's perspective pose a significant threat our intelligence indicates
garele tokko Ethiopia kesa sosu akajiran nambeka isan kun akkalalche motumma Ethiopia tisoda gudda umanijiru garu tiknaga yokanmo basasnikeñ ode fannon qabu akagarsi sutti garelen kun motumba Ethiopia amorma male shororke summa walin hidatan qaban nuti wanka ne kanitti madallu sadarkaf safara baye ifatan qamna
akuma mumichi ministera Haile Mariamitti himetti jedan Obamaan mari gaggesinu walta insa basasa nugidduti jabata dufun rakkole sirrita anifi gocha shororka dugata an jiraachu sani raga agarsisa yojiratan ni ilaalla jedan dimma kasi wajjin wanni walqabate jiru sochi garele adda adda hikafi murti ratti kenninun murta jedan
so a lot of this has to do with how we define particular groups activities if they are just talking about issues and are in opposition
kanav kunundum tu sochi garele angatokko akatti hikatti kenninurattunda imota rattinu mormandubbatote akasmas akajarme mormitu tu sosso yote yosan walin walin galluteyu egumsa gochu fiqamna kun america ke satti taajira iddo bratis akasuma tawqaba kunimmo demsa demokratitif qama baye barbachisada
gafile mu michi ministera Ethiopia Haile Mariam Desalegn diatan gidduda biya kesan kesatti guddin dinagde galata argamsisu mulata kajiru taus biyatti kesatti ittam mirgana moma balfamun injiru kun immo maallaqa gara biyya sanatti ergamuu malu daangesseera ilaalchi jedhu jira. Kana jijjiruuf maal gootu ka jedhu ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa rakkoon kun akka jiru amananii qormaati guddaan garuu aadaa farra demokiraasii biyyattiin qabdudha jedhu.
We fully understand that the perception and the reality does not in many cases match as far as Ethiopia is concerned. Therefore, we want to work on this issue.
Ethiopian waan irraa eegamuuf dhugaan jiru yeroo baay'ee adda adda ta'u guutummaatti ni hubanna. Kanaaf rakkoo jiru irratti hojjechuu feena. Kun dhimmaaf yaaddoo keenya. Ta'us garuu dimokiraasiin kun guddataa akka jiru namoonni akka nu hubatan feena.
Itoophiyaa keessatti waggootii dhibba hedduutiif ka ture aadaaf muuxannoon farra demokiraasii keessaa ba'aa jirra ka jedhan obbo Haayilemaariyaam Dassaalany waggootii ijaarsa demokiraasii darban 20 keessatti ilaalchaaf rakkoolee dura dhaabbachaa jirru keessaa ba'uun salphaa mitii jedhan gaaffin biraa dhiyaate mootummaan isaanii gaazexessoota akka hidhu ibsuun haala kana fooyyessuuf maal gootu gaaffin jedhu ka dhiyaateef muummichi ministeera Itoophiyaa deebii kennaniin.
We need journalists. We need more of them and quality of them because we have not only bad stories to be told but we have many success stories that has been told.
Gaazexessoota ni barbaanna. Dabalataan oguma kanneen qaban sababaan isaas seenaa hamaa qofatu hin taane seenaa milkaa'inaa himamuu qaban hedduu qabna. Eeyyeen isin barbaanna. Kun baay'ee barbaachisaadha.
Naamusa gaazexessummaa kanneen hordofan biyya kana keessa akka hojjetan ni feenaa jedhani garuu akkuma oguma toora adda addaatti ta'u san gaazexessummaan kanneen dandeettii qaban kan ilaaleen hanqina qabnaa jedhu obbo Haayilemaariyaam Dassaalany. Soomaaliyaa keessa sochii Al-Shabaab dhabamsiisuuf qabsoo gaggeeffamuun qooda hooggantummaa Itoophiyaa fudhatte pirezidaant Obaamaan ajaa'ibsiifatanii turan.
I think there's been complementarity in the work that we've done together. So we don't need to send our own marines, for example, in to do the fighting. The Ethiopians are...
Hojii walii wajjin geggeessine keessatti wal gargaaraa turre. Fakkeenyaaf duula waraanaa geggeessamu keessa loltoota keenya jechuun loltoota Ameerikaa seensisuun nurra hin jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa duula waraanaa keessatti akka jabaatti waraanu. Lammiiwwan Keeniyaa, Ugaandaa waraana isaanii wareegama olaanaadhaaf bobbaasuu ni beekan. Sababaan isaas naannoon tasgabee argachuun hiikan ni qabu ni hubatu. Kanaaf ka Soomaaliyaa keessatti wanno hojjetaa jirru fakkeenya gaarii ta'uusaa yeroowwan dabran keessa daddabalee dubbataa kanan tures.
Waa'ee Sudaan kibbaa yeroo baatii tokko hin guunne keessatti sadarkaa murteessaa ta'e tokkorra ga'uu qabaa jedhu Obaamaan.
All of us recognize that something's got to move. Because EGAD's now been involved with consultations for these individuals for a very, very long time.
Waan tokko gara fuulduraatti dhiibamuu akka qabu hundi keenya ni hubanna. Sababaan isaas EGAD yeroo dheeraadhaaf jara kana wajjin mari'atee hojjetaa jira. Dhimma kana keessatti waggoota dheeraadhaaf hojjetaa kanneen turan jiloonni keenyas boqonnaa haaraa tokko seenuudhaaf yeroon saamma ta'uu dubbataa jiru. Anga gayya fuullee keenyaatti jijjiiramni tokko hin argamu taanaan haala itti dhiibbaan godhamuu danda'u gargaaramuudhaaf hiree jiru laalla.
Aangoonni lameen ibsa isaanii kana ega xumuranii booda kaleessa galgala jechuudha. Pireezidaant Baraak Obaamaaf irbaata kabajaa sadarkaa mootummaatti qophaa'e irratti argamanii turan.